music.
Niko njiani, natafuta nipate na mimi nikishwe taji. Natembea mitaani, unione kama chizi, najua naenda mbali. Nikikosa ta shilingi, inajua nitashika mamilioni. Zile ndoto za utotoni, najua nitashika mamilioni.
Nilizaliwa na kulewa Ocha Kiambu Gedega. Familia ya wawili ni na baby sister. Before niende father, na shukuru mamadha. Yeah, ndiye reason kubwa nimefika hapa. Kuna siri za kufika juu na paa kujua. Bidii mbele ya ukali uliza jua. Kujiamini kwanza, kwanza kwa jukwaa. Kupitia motisha utashen kwa mvua na jua. Talanta ni kama fla peke home hukua. Kama umetoka Meru pendo kwanza maua. Temi ya kujichocha imefika, fahamu fika. Sipi before Afrika mzima kusifika. Marapo anasheni mimi huwa osha. Ukiongelea ma last hit na kupiga na another.
Dai papa, yana alfa ni mnyama ama.
Unajidai best rapper, you should know better.
Niko njiani, natafuta nipate na mimi nikishwe taji. Natembea mitaani, unione kama chizi. Najua naenda mbali, nikikosa ta shilingi, inajua nitashika mamilioni. Zile ndoto za utotoni, najua nitashika mamilioni.
Naandika mistari na $1 million am. For that na shukuru the great I am. Jia kunibariki venya I am. Niko gifted daily kutoka PM hadi AM. Na aim higher na shoot kuelekea stars. Nime feature Paulu na Sila wanisaidie kuangusha buzz. After Nairobi itakuwa ni da. All over Africa labda nikienda tour. Besides me ni malkia Sharon Mundia. Who knows, anajua. Nobody knows for sure venye feature itakuwa. Siko kwa klabu nikiwaka, niko booth on fire. Ambition ya mai niko mandom ina get higher. Back then ilikuwa na crash over mafia. Nika think twice after kufanya most suffer. Niko about to take over all over.
Niko njiani, natafuta nipate na mimi nikishwe taji. Natembea mitaani, wenione kama chizi. Najua naenda mbali, nikikosa ta shilingi, najua nitashika mamilioni. Zile ndoto za utotoni, najua nitashika mamilioni.
Niko njiani kutoka 1 mil a day hadi destination kupata mils one day. Hey, pika makofi ukikosa ya kuse. After kunikata for free lazima watapay. Walimu walisema sita succeed, wamenifanya subject ya discussion, wamenipeleka lab wani dissect. Waelewe ma features kama some insect. Juwasani wananiomba features on projects. Siko hapa kupata less than victory. So samahani ukisimama njiani utakuwa sorry. Nimekamu kujenga legacy story by story. After hizi hadithi nilipe stack story. Usikae mapath nikitengereza my history. Ikifika ni paper always niko serious. Venya life ni mtihani continuous hadi kupass. Niko kwa planet earth kumove mass.
Niko njiani, natafuta nipate na mimi nikishwe taji. Natembea mitaani, wenione kama chizi. Najua naenda mbali, nikikosa ta shilingi, najua nitashika mamilioni. Zile ndoto za utotoni, najua nitashika mamilioni. Niko njiani, natafuta nipate na mimi nikishwe taji. Natembea mitaani, wenione kama chizi. Najua naenda mbali, nikikosa ta shilingi, najua nitashika mamilioni. Zile ndoto za utotoni, najua nitashika mamilioni.
Come on, million.